Chưa Abu Sky In Sia Jo Yeah Majap One
Nandika Isha Naitimu mwanabari Baby Nikutangaze kila siku Nandika Isha Nikuelekeze Nandika Isha
Idinisha mkumbo, tokomea sisalishe chame Lisitambe zubalam, sije alalisha ukame Idinisha mkumbo, tokomea sisalishe chame Lisitambe zubalam, lisije alalisha ukame Meni kwa miza lepe, nasaruni lege fiki unoni Kutambe kuche utamu Godoro ya ganda waham Umenifo mizalepe Nasaruni legefi kiunoni Wanifanya nije Tusare kwa furatelema
Nandika isha nikulekeze Nandika isha Nandika isha nikulekeze Nandika isha Laitimu mwanabari Baby nikutangaze kila siku Nandika isha nikulekeze Nandika isha
Maridadi sito zepam, maridadi sito buram Nikisha insa ujetu, ninafadili zuri silo na kufuli Nitaduma lali kiukweli, pasina utani wala utapeli Damana yako sije chakam, moyo wangu sije lema Damana yako sije chakam, moyo wangu sije lema
Nandika isha nikuelekeze Nandika isha Naitimu mwanabari Baby nikutangaze kila siku Nandika isha nikuelekeze Nandika isha Nandika isha nikuelekeze Nandika isha Naitimu mwanabari Baby nikutangaze kila siku
Silifanya shangingi Nilihoi nda kupenda tuli hai Bitate biryani papai na rice ilagai Silifanya shangingi Nilihoi nda kupenda tuli hai Nirusie kitebwe Kwa karibu nikutasame ijabu
Nandika isha nikuelekeze Nandika isha Nandika isha nikuelekeze Nandika isha